kumba wakati nchiwomvu Nalinga nkuba eri mudungu Etali na makuru Naliwa kufa kuyo kunene Amagombe gali gange Gali geta ganze Okuswala kwali kwange Nze yalio woku yambulwa na ye Mukwano nabachi okokoli na mbuza Nabachi mukwano Mukwano nabachi okukulese vitibwa Wakukunula mukufana limutake Mukwano nabachi oku Nabachi oku Mukwano nabachi okukuntisa kulwange Mukwano nabachi okukulina Okukulesa chitawo mukwano choku Mukwano nabachi okukulese vitibwa Ngakave mama kutalikuwa mwana Mukwano nabachi okwo Nabachi okwo Mukwano nabachi okukutisa kulwange Waliwo mukwano okutenkanika Ganebwa ba mama takuwa mwana Walina obusobozi okutonda omuntu asinganze Kube bumba lyaliwo naye wagana Jala mukwano nabachi okwo Nabachi okwo Asuma mukwano nabachi okukutisa kulwange Nalinga kasasiro atalina mugaso Ngane bwompembo atendye lya nyanya nendekawo Masime miko chali jange Emisumali chali jange Kagabe makwa kali gange Nze yalio woku yambulwa na ye Mukwano nabachi okokoli na mbuza Mukwano nabachi okukulese vitibwa Nabachi okwo Mukwano nabachi okukuntisa kulwange Wandiise bamalayika bakuyambe Oba wandiise kitawo Wandibadde osobola okubabula ne batakukuba Mubutufu Gachoko kufanze na kuleta Mukama Ochude chisa Mukama